najimsafi.com
penzi wako mpendezana wivu naona ila sina jinsi sina la kufanya na kukumbuka akilini unitoki umenija na sikufa kufa mauti yote yanimba najikaza nisilie ila chozi linatoka kweli msumbufu mie na umesha nichoka Namuomba Mungu akulinde na huyo mpenda mdumie Namuomba Mungu akutunze na huyo mpenda mdumie Pa mimi sio maarufu kama kina umenye mamposa mimi hapa mimi kapuku sina cha kukupa shoza kukopa ni umasikini umasikini unadhalilisha umasikini ndo chanzo cha mimi kuachika najikaza nisilie ila chozi linatoka kweli msumbufu mie na umesha nichoka na muomba Mungu akulinde na huyo mpenda mdumie na muomba Mungu akutunze
Dachimsafi.com